tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem alal bare noga e jiddi lewru November hitano 2024 hidibe to gondo hedade hejuji amen dili lende mangal mudu fumi chalmin am san andube hala holti wiide so ayi gido ma e ganyo ma ana juddi ana gaayo tan andabe dinon be fu be waybe ma sakrabe hidibe sembe kabaruji dum jogone on bete hande di annin d'accord gal terroriste em leedi amen di do woni lamu mena kaka immina ma sabi imma daraji de mangal pade em leedi amen di kaybe leedi Niger wadi tom dido kabaruji ka fu fedde nam noddirta jurpa holti dum wurtere anale nokku mum noddirta ora bank le leedi amendi gollobe tombe kanyu en ka ana yidi kaltidal signine hakkune mu em e gollobe horobe nokku o sakirabe sambe kon naaru ke bangal miki sambe chal to naaru ke bangal miki sambe chal idu mi kalam halam joliba asey jaadon o leedi tunisie antirtebe ranebe antirtebe wodebe bomako ana wonno leedi tunisie be leedi es nokku mo Espérance sportive de Tunis tapi be faada tibe ngati be baddine be kebi ko wal sakira be hedibe don sambe kabaruji dum jogono be tan bismillah modo be hedade dum habo fewde terroriste en be leedi amendi kan won jukitaade faham timode yonterande imma daraji mangal paden leedi amendi latike sababu itude yonkiji himbe hewbe terroriste el hakkunde terroriste en le nuko kabode kewde kanyindu bonnama chakuji kewde ngure kanyindu bantama dido kabaruji ka fu fedde nem noddirta jurpa do woni gollirgal kuma no yottinde kabaruji mangal paden leedi amendi holitidum de do fedde holitidu wiide faham dido imma daraji ngadaddi laamu mena kaka kamana kambe tan waddi dum be ngaddi dum e leedi tuni e leedi niger fa keben famtal kedde Umar Waygalo
ko yaati yimbe len nogo yom kanyu armi malibe no derta fama be nangi nokku no derta medina kura li lamu muti hollita wede cagal dem dokka kabaruji den dem be jeso matoy be nangi be do yimbe be cikkiti wattu jonan gonde gube terroriste en nokku no derta so bugu no batti sewara ton do hollita wede mangal pat en leedi malindi mabbi ton gube no dirtobe jaadin kobe dan gonde nangu ton zakkaji muuden le on do wattu futtato mabbe mbara ta ton dunati e juude cakuji mabbe noga e jena kanyi tetale o do nokku non fedde dirpande hollitiri wiide ñeufinki les raisons tumbutoli tawe dido mabbe kanyen baraton le on do wattu fu nokku no dirtet en songo les raisons gawo dido wobbe kasen cikkita wi dana gonde gubbe no dir terroriste nangaton faande dido kabaruji kollitiwde gollidal armi mali o kanyen armi niger be bonni d'accordé way mabbe nokku no dirtet labzanga idum le lamu wata guna dum latiki sababu du so hewbe way mabbe be mbari dum en ton be kollitiwde idum do imadaraji ko fedde ayes de wonde wadde nyalom hande no
le ando wattu gato do fu yimbe ngombe nokku mum noddirta saye ana le cercle massina region sigu kan yonka holti wida na tiide juude mum sanne rewe to haaje mum em sabi terroriste em be sori hakkuni mabbe don sabi chinas nokku o bale societe civile fayato ameri em kuma ni be finata wa be daade e belle rewbe le wadi to majire mum em altinerde fa holta dum kana ko be leedi amendi sedu tangara kan woni lamido chinas saye ani ko halta nale tangara do festan mum ni sendi mum
ana wara lebbi jetti min bawa wonde ya warta no min jiddiri iwde say yaade matumu kilometre uji tati woni hakkune mon ana tiidi njalta tawe amata duko marfe yimbe le hewbe nyongiti iwde ko yaata e gendi sappo warde say rawani min bawa remude no hanin hika min bawa fe awde wala fur ko min jogi kambal jo en kabbe bebe taccha lawi satu fur bebe bama dabaji men kanyi bebe mbara yimbe beledun bangal kabaru sukabe be cella wala gondo ton bawdo sawrde be rewbe dun jibbingon mabbe anatiidi miden darda e keejabe lamu be faaba min law buri fur bangal kabaru gure
hedibe on bay totuda hakilaji modo fudo dido kabaruji do hello amen Facebook na do konto X fedde comité syndical la yimbel gollobe nokku mo noddirta ora bank wadi majira mu em talatare kenyam damal gollirgal mawdo nokku o bamako do faabe kolita metti mabbe fana mudum yo faabe tiwota heewla himmeji mabbe ko be fana mudum yo tiwtude la himmeji mabbe di ka fuan hebe hunchenede hore gindo ogo tembelu kany won secrétaire général ledo fedde anni ko haltane mosa agma haa do festan mu min sendebu
Imeji menna anan kewi le majjum kabaru sadiyaji imin dawri do kabaru gollirde de ana hen kabaru amu ana hen kanyi andi tingol diplome ITB yo sudu janginirde lollirdo institut technique de banque tafon mutere balde tati mi fuddi kaldal ana wondi idum hakune sinabef apbf kanyi fedde syndicat ora banque yo holitinde wide mutere balde tati hande hata yo fedde mawdo o yottinta
Gollit.
Amen. studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
walde jingonowo hakkeji sukab jangobe leedi amendi fusama alal bar sappo tati lewru mars 2024 urto kanakobe leedi amendi dedo fedde kanyu ka hanno dedo fedde min noddirta ayam kanyu hanno daranade hakkeji sukab jangobe leedi amendi lebi honji tobe dedo fedde ka ngottino darade darde mudum ko boyi batoji modi ngaddi leedi amendi bangal heedintingol dum don ko be noddirta ANR ka holitino wiide dedo fedde fuse lebi jom ko odo anya bama sukab jangobe leedi amendi hobe fu way tugade do mudum fa kulita ko tewteta fa kemen famtar anni ko Mamadou Sama Sy ko hebani am do hendo fetta mo konko e hore e Ousmane Ali Boudi
to lycée monseigneur 1 Sikasso ardibe be holti wiide tagal ko fedda yam fusa ko fedde wonde juinama yu dental ardibe classe ngaji gonbe le nuko o kedana Aliou Gutienkle kanko woni professeur lycée o
effectivement
non jati duubi didi joni ayam wala ka ardinabe le classe uji anangodi kambe hore be classe uji e fu noddete en kawrete humani be haybe golbe anangolide e mabbe wattu fu anan de mabbe tit Allahji sini ana ngodi horebe class be woni hejabe mabbe hala tit Allah fu wala do mudon ana wahi no ayemni kambe daronto fu ko jango e kani wadnede
sukabe lukuy ndedo jangnirre sikasu gondini jati galdo dental kabe ngoytiki rafi yakara mudon biltude tit Allahji mabbe di
sa la presence de
Allah rafi tawgol ayem wadi chadelle wala fu ko min bay wadde famin ke ban tit Allahji amen jogala ni class fu mi amnel response en amen na du watte ko mi batto janginobe meden kalda response en be kambe li tata ko min jidi yottininde kanan kobe jangirde de wana ko hitande lekol uditaama non ko tidala ndartata hebinede jogala
non ko non le jangnirde dure bamako e wi jangobe be goto e dental ju inangal le nokku histoire géographie memi hala tidala ngoddo ton
actuellement
watte jonol amen do faculté d'histoire et géographie meden jogi tidalaaji amen janga géographie parler da kintiriano jangode dum wadi watto meden jogi tidala classe uji do men janga géographie ne na jogi jangobe ko buru udina jinjagon sini imo ngoji an ngade habonon fane hebodo joddo min kuliti o tidal kanan kobe jangirde de ka fa joni hebana ka jogala
fedde sarabe sukabe lukuy weltanke weltige sanne ko am fusako kanon ne salata ko fedde wonde juine yalla hinadi tan himmeji sukabe lukuy mali kedana dawdo sako joko horejo ndedo fedde sarabe sukabe lukuy
ana moƴƴi jangoɓe keɓa walde lattonde heƴaɓe mumɓen ka gollira do sariyaji wawi nafude jande tawe hakkillaji ana balti ko moƴƴini sukaɓe l'école ɓe jande hakkudere dow wure fu min fu mbiɗa jaɓɓi dow mon
ka non no donc en jandeji holti wiide sukaɓe lekoye mali ne mbawi jaati jangude caggal honɗeɗo pelle ɗe keɗana soodi loi ko jangguinowo jandeji dure lettre science humaine bamako
ayam ana bonnanno golleji kewɗi banggal jande sukaɓe l'école jangoɓe jande ley leyri e dow dowre kañum jaati keɓanno caɗele ayam sini ayam wala mbiɗa miila université ngaji ɗi l'école mali jaati fu heɓam mosala hakke sukaɓe l'école laamu o ana andini ɗum kañe senu ko hani waɗede laamu o hani darade darde mum dokka jangoɓe bursigaji mumɓen e turtogaji mumɓen ale wattude hani
ardiɓe yogaɓe université ngaji jaɓal fe sefade de oɗo kabar o mitin wiide kaɗo anya ɓamanoma caggal basi imiɗo ñande noga jeɗi février hakkude sukaɓe lekkoye basi sabinɗo ittugol yonki goto e mabɓe
Ligue africaine des champions Espérance sportive Tunis tapifa dati juliba asibe ngatibe badinaybe kebi kowal dum wadi kenyam le leedi Tunisie e do windi e le pide nyaloma go obo gubal gal be noddirta de pide godde gal do gubal fa hamdoum le pide gal do gubal fa hando pe pyramide FC leedi Egypte ko hebondirde e sagarda le leedi Angola be kewondirto jaat non mi birata be ngatibe baddi joy be kebi baddel gotel tiagal o do nyaloma arande radio juliba kan e sagarda kan en woni chakite gal do gubal be fu be keddo ke tobbe mer mer alnalama hande o don alal bar hande so lando jabbi stade malien de bamako kanyudo waran fuddude pide mudum le pool caf an bindi fahamde bi madaraji pide balom dum nodirta caf wakati yambe sappo e jeegom stade be garam hebondirde tum ranebe bamako be waran hebondirde tum e stade bosch fc be led afrique du sud be waran pide de waran wadde le stade 28 mars to ikintino woje beedo yimbe kanyum kan jikini jike lobbo wiide o garan hebude hem galudo o holiti dum woni kanko Mamoutou Antirte do muri wonko haltani Khalifa Goytado festango Omar Wayol
avec la technologie actuelle, nous avons un gourri non à voir un doute nos pieds de ballon du monde ou gourri min baawiri fu sabi do e balarno yottoto minitaay sappo na minitaay sappo e joy fata faami o pita o no pide mudum wurdi min jottoto yalla hono min kani firde faami gatta baddi ko yaawi pide min keppi dum fuday jaati wattu jono min en landini faami ganya macco o miden kooli ko haamen du ko nayri bangal cellal min gadan ko min baawi fu docteur en be don gunde gullude min landini ki macco
prepre pour le match
sakrabe hidibe andom mo do mi kaddete kabaruji amen di bete hande ga honno mi kulitir on mi deni ko woni hakkilaji mo on no mi gollirta non mi kani wadirde golleji amen di ka fu ana teddi sanni e juri amen on baawi holtide men dundu o de odo numero o gadan chapan jeedi e jeegom chapan jeena e jitti chapan joyi e jeegom chapan joyi e jeegom fanje finnu ko on ba hitade odo journal kany magazine garo jukita jom o fu mer mer de gollir gal gal bi noddirta ko no foni o gadan 37 321 mer mer no ga fandi fu ka fu kina tawdo bur noga credit e le telephone mo do fanje finnu ko ñawtar amin wara jukkitaade balɗe sappo e jeegom kertanaaɗe wadde immadaraji le adnar allah fa haɓa yanogoji gatteɗe fewde e rewɓe ka fuɗɗi altinere noga e joyi lewru novembre hitan 2024 ɗum jokkititoɗo fa sappo lewru décembre hitan 2024 fana muɗum yo humpintinde jamande yalla eɓe keeɓa guttude tordaji ɗi ɓemata som jottina rewɓe le wi fedde kuma le wi fedde no noddirta coordination des associations ONG féminine du Mali yanogoji gatteɗe fewde e rewɓe fayito sukaɓe rewɓe ka yara caggal liɗe amen ɗi feyi adadu o ka ɓeydike eɗum wembini du sanne fewde e wakkati mo min gondi fewde e tirafi denago fa keben famtaron dido golleji fu wordi magazine amen toutes les femmes naloma hande o Omar Wagelo landini dum an ko kanko e Ousmane Nyalle bul be pewni em do hem nyalle jam
mi hebi caɗele rafitedde ngal min e sukaɓe an fo wattu fu minana haalaji ɗi mi yiɗa nande mi holliti ɗon mawni ko gorko ka ñande fu ɗum ɓuuri bonde somi wulli ɗum o ribba kan
ka ɗo ya haala suka debbo goto mo torraji gaɗa fewde e muɗum wakkande wonno e dewgal ɗiɗo haalaji yo suka debbo goto kañum seedi ɗum mo torraji gondi e waɗede fewde e muɗum gon e dewgal ñalawma hannden o o holliti dow ɓooyi e ka ɗo torra wona kanko tan rewɓe hewɓe kañum gondi e muñude no ɗiɗo torraji gori e cuuɗi muɗum en fedde noddirtede kanfo wonde le leydi meɗen ndi holliti wiide le leydi mali ndi yimmuji gaɗɗiɗi le temedere fof ko yata rewɓe le capanɗe nayom e joyoma ka fesude wotere torra waɗama fewde e muɗum en ɓe mbi ɗiɗo torraji ɓeydiki sanne holno basiɗi gondi e waɗirde ley leydi meɗen ndi madame kuyate gundo sisso
torraji gatte e fewde e rewɓe ɓeyde ko wattu joni o saabi basiji koɓe joguiɗe kaɓode terroriste en e ref potal hakkude himɓe ɗum waɗi caɗele leygalleji jangoji piɗe e nawtargol le rewɓe bangal keɓal
rewɓe le kañe boomi torraji ɗi ana jottiɓe sanne hande ley saaha leydi ndi kañe le wudde leydi ndi kanko laamiɗo fedde kafo mo noddirta madame kuyate gundo sisso ko o wi hitande fo rewɓe le hewɓe ɗiɗo torraji jottoto toon
le e nokkuji golliɗe kumminiɗe daranade ɓe yimɓe limti temede temede heɓɓe torraji hikka fay e tawde hewɓe lintama wonduɓe andaga saabe faɗitede mumɓen caggal na ɗo saabe kololoji
ɓeɗo rewɓele torraji ko watte fewde mabɓe ko sifaji muɗan heewi sanne wakkatiji woɓɓe an toon piyata woɓɓe an toon ata hakkillaji muɗum imminte woɓɓe an toon do atan sugullaji mawɗi goni e muɗum ɗum waɗi so yoga e pelle gonɗe leydi ndi wattu jonan gonde waddoni immadra misala fedde nde noddirta solidaris 223 ndeɗo fedde no faabo hono rewɓele ɓe torraji gaɗa fewde e muɗum en dikko aminata dikko kañum laami ndeɗo fedde o haali hono faaba muye koɓe gondi e wadde fewde e ɓeɗo rewɓele
hedde amen min daraneke faabade ko yaata rewɓe noga e joyon miɗen kettinoɓe kokoɓe hakkillaji min daranoɓe banggal saria sawrude fa yettaɗo koɓe hakkillaji lobbi caggal ɗon miɗen daranoɓe keɓirta golle wallude ɓe rewɓe ɗo hokkude ɓe kaalis koɓe gollira wadde faaɓe keeɓa hen seeɗa
pelle rewɓe le gonɗi le leydi ndi kollitiɗe ne kaaja sariyawol ɓame le leydi ndi ñangowol yimɓele waɗoɓe ɗiɗo bonandaji le majjunɓe kollitiwide won sariyaji gondiɗe ɓamede wattu joni o tam ɗiɗo sariyaji ana gondi e wattede honno sariyaji ɗin gondi e weltirede le leydi meɗen ndina kanko jara jama sanago andanɗo kabaru saria yomo jogui guikke lobbo
jukugoji kollitama le hakkude anniyaji gonɗi le ɗi sariyaji ɗi sariyaji ɗiɗi ɓamama caggal immadaraji gaɗaɗi wattu joni o kay ɗi jaɓanaka tafon kolliten ɗum sine ɗum waɗi en jiyan golleji ko watta wonko ñaki e majjun dow ko fawi tiɗallaji ɗi min jogui mi haali haala muɗum
pelle rewɓe le gonɗi le leydi ndi kollitiɗe ne kaaja oɗo saria jaɓene yalla bonandaji gatteɗe fewde rewɓe kañum ɓiɓɓe rewɓe ana ɓuyto